vibes ni mimi na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Well, long time no see. Kumbe uneza keep time, I see. I'm only toka by six. Expressway nukalipa toll fee. Nakumbuka tukipatwa lodging. Na ule chali yako ponyi. Ulikuwa gasana softy. Alipigwa transfer, sasa uko lonely. Ndo mana unani saka sana. Friday usiku na Saturday chan. Sleep over to Viper jams. Bad girl we unaga manas. But nakupenda hivo. Hiki kwa titi, hiki kwa shingo. Kiki sipigi, I'm very simple. Niko na time leo sitoki kwa wingo. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Haga ndo meongeza times 3, bado na kufollow IG. Nolihamia South Sea, I'll drop you, it's fine by me. Una say ni fantasy. Ati unapata Big Baba for free. Una flavor me na pre. Yeah, una flavor me na pre. Position for me nicely. Touch your toes, 6:30. Toa ni ni, toa panty. What's my name?
Big Daddy.
Kakasi mi nani. Kuna malinda kukuzo, ta feel funny. Miuza makuzama na si do mine. Vidu pause na itaji time. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe. Nimetuma saa kadha, masaa kadha, masaa kadha na wewe.
Masaa kadha na wewe. Blue mazee shefisha.